kuka akaongeza kano tukena kugera ku nsonga za byabufuzi Honorable John Bosco byayi onowema ukota south mwesubira okubera naye ne Haji Ibrahim Kitata onowe Ringo muna NRM president agenda kubera yo mu kitundu kino nako rancher tuli na studios agenda kutubulira entekateka bwe zitambule zokwaniriza omukulembeze oba sente bwe kibinache Ringo sebo muda kwa tuulizi
neyanza nyo neyanza ege mbala msiza abakulu abatuuliriza abali ku kyabasa fama nina sikubi nti mkama katonda tukumye fena mkama katonda yebale tajango kukubanga abo ulira maulira gatambula kufa kunji kulwala kunji nabadde mudwali we mulago mu Cancer Institute ono obawela chemotherapy nga minister wange Maddox ali mukujanjaba mukyala we Maddox ye kansala wafe we gombola ye Malongo ye minister wange wa finance bwotuka ko mudwali lotegera nti obulamu buno mukama yakutuwola buwozi nesi wafe abantu tembeleje bayitamu si ya mulembe ate ye yenaku ni ate jenva kanzo ni jola weyo mulera sivu mva mukolo mutukuvu muto wange Haji Adam Kitata afunye yo muto mune okay. Awe na kaso zivudo mwagaliza ufumbo bulungi
wow.
Yenze al Haji Kitata Ibrahim CPA Sentebo district ya Rwengo ndi musanyifu kongera ngo kuchala kuchaba safama neva za nyo CBS ne management olo kupicha zanga tuchitu kubaganye eviro ozo
okay
nkulido mpita muna NRM ndi muna NRM agata wona sikia sosola ndi muna NRM wagudeo wa NRM baje nene wana independent mwatu ne wana people power waso ulo kunegata kwa mpaka lulu kwa member of parliament wabu koto Westing kaniliza ndagi wano nganzija mkwano guange chizita abasu guwa wakadi ya NUP antegeza tukwefliwa naruwe ngutuuliza yomu kwe simbio okubera gavana wa district ya Rwengo kwe bali bawuliriza abakulembeza abapya naffe abandi agadde okubera abapya mu kibiina ekigatta bantu bana NRM n'abalala kwe tuli tubawuliriza
agye
tuli nnyo tuzirimu wakati era omutesitesi omukulu w'enteekateeka zino ye ssentebe w'ekibiina kya NRM mu district ya Rwengo owekitiibwa Namujju Cisse era member of parliament
omukyala
obukulembeze buno bwamuweebwa abantu abakanya mbuya sana twagala tumuwa omukisa ateketeke bulungi nga naffe tumuyambako awo na wabeera twetaaze mukulu abakulembera mu kibiina kya NRM batuyita mu nkiiko ez'enjawulo ffe tuli ba independent then batugamba tulina omugenyi ate waffe ffenna omugenyi president w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni waffe ffenna so tuyegatte tumwanirize ajje mu district ya Rwengo ate tumutuseko tumujukize gye tukozeeko kubanga webiri birayibwako ne tumujukize n'ebyo ebingi ebibulayo mu nteekateeka empya eya protecting the gains manifesto ya NRM egenda okutandika bbiri abiri mu mukaaga n'okweyongerayo tusuubira nti nno enteekateeka nyingi ez'ebyo ebibuzeemu mu district ya Rwengo.